Sizophumelela ayikho enye indlela, sizobambelela ngathi sinyuka iqhina. Bebesidelela ngokuba yasifela ngathi manyani.
All eyes on me, I'm gifted homie. Bafuna ukwazi konke ngam, I be like no, I've heard that thing before. Impilo inzima bro, especially when you broke. Got the temple call, nah.
I'm always with the gang and yam bindodwa. TMP is straight, we crossing borders. Sizopopa manyani, sizonqoba chini yakuyonsomi. Kudala bembuza,
bendibuza.
Uyaphanda ndiyakhula,
sengiyakhula.
Ngokuba yankhuza abadume ngiyabaphusha.
Dala ndisenza xinfi, mna ndirhuzuki kwaye sengikhulile, konke ndikubonile.
Kudala bembuza, ndiyaphanda ndiyakhula. Ndithi ngokuba yankhuza abadume ngiyabaphusha. Andithethi ntule ndiwena ndifokasile, wam umculo ngumthula mpilo. Thela ntwana ogqitha isithukuthezi, yekumona nawe uphusha impilo. Njengomthombo ntwana aphuma free, engakhalifele esibelekweni. Yilo ntwana aphuma esibelekweni, screw umncwisi sendleleni. Thela umthwalo wakho ubhekele, move khabhekele. Ufuna ukhuzwa njengesiphukuphuku ntwana, thula tu njengesimumu uvuka uphuma ujoyina indlela. Usenza isikhoko ntwana sokwembela, kuphuma igadi ntwana othula othulwini. Yenzela uluvela usuke echukwini. Ezami inxaki ntwana ndiyazimela, Django Brenda Fast, Mam Kopos, vula indlela. With the TMP, all the way, siyabangena. Style some, see unique, bayakena. Kudala bembuza,
bendibuza.
Uyaphanda ndiyakhula,
sengiyakhula.
Ngokuba yankhuza abadume ngiyabaphusha.
Dala ndisenza xinfi, mna ndirhuzuki kwaye sengikhulile, konke ndikubonile.
Kudala bembuza, ndiyaphanda ndiyakhula. Ndithi ngokuba yankhuza abadume ngiyabaphusha.